tanga, 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 tanga,
Ewali Pentagoni, wali was tabexi. Kanisa la visa musumba siga tutexi. Bravito mutujo mana ya damu taxi. Fangoni ya gwata nali ya sikaloni. Omukule mbezo mutufu ya fugada. Struggle ya kopa kati ya fuka navada. Lumbu ye ya kuma wona yinga ya gwada. Pasta bugembe nala vena ye ya wasada. Moza kukulu menteva ne ya jetliza. Shakibu ya kwa mwe razali na mwe biza. Amatila vitule mwagala vutetliza. Zama nyevi rinda uwe rakwe toti ya kumboza. Anama nyevi sera vyo maso.
Tetuma nyevi sera vyo maso.
Anyai nai nama nyevi sera vyo maso.
Feta tunyumiza visera vyo maso.
Gamba, anama nyevi sera vyo maso.
Tetuma nyevi sera vyo maso.
Anyai nai nama nyevi sera vyo maso.
Feta tunyumiza visera vyo maso.
Top, 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 utambubi chi. Bo ulire chiduduma, togu zoyo musisi. Kuba, tuba, luka nga pichi pichi. Atamanyi nchinevi sovi salamu ulikuchi. Why I said to Larry say, about never get to never get to where Babu could say. Tuliruna, but nigga, what I would say was already a Kubana potato. Papa say, Abamani future, Mujisome, get to your university, but never Java Some. Funakapo fly so can you? Tulavi Savlavi Satuanule, Bunwe. Anama never said of your maso.
The two man never said of your maso.
Anai Nai Nama never said of your maso.
Feta Tunumiza said of your maso.
Gamba, Anama never said of your maso.
The two man never said of your maso.
Anai Nai Nama never said of your maso.
Feta Tunumiza said of your maso.
Fun, 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 fun. Be said of your maso. Nitan the gold China maso. Bobato with you a boy bow. Uganda mjitunde mpeza nge Chusele guanga nzimbeli ange Olimi ndubale ketabaye Nange kangende njiyo wange Tuasoma kuita vigezo musomero
Siku ita vigezo nyansi
Abali batu bukusi bukusi bukusi
Banji njela bali wansi
Niseke, 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 niseke Baya bichiri chicha, nerende, nerende Ukuwa aspe, musagu, fuma
Anama nyevi sera vyo maso.
Tetuma nyevi sera vyo maso.
Anyai nai nama nyevi sera vyo maso.
Feta tunyumiza visera vyo maso.
Gamba, anama nyevi sera vyo maso.
Tetuma nyevi sera vyo maso.
Anyai nai nama nyevi sera vyo maso.
Feta tunyumiza visera vyo maso.
Dange, dange, edido, edido.